Zambia, we miss you. We miss you. Ina wishi ninga kambe na iwe wani motai. Kucheza kona iwe na wala. No kushimi kila tumashimi. Ine mwandi jimani bawa infa yako.
Wezi atwe kasa.
Ni magani za samba bambino na fika kufikila lelo. Ina wishi ninga kambe na iwe wani motai.
Jima baba.
Ina wishi ninga cheze na iwe wani motai. Mala. Ina wishi ninga kambe. And I wish you ninga cheze na iwe wani mote nao.
Yara.
Every Zambia we miss you, yara. Every Zambia we miss you, oh yeah. Every Zambia we miss you, yara. Every Zambia we miss you, oh yeah. Chatikanga kuibala kono. Chatikanga kuibala. Chatikanga kuibala kono. Chatikanga kuibala. Chatikanga kuibala kono.